SBS Radio.
Waxaa ka soo baxay warar dheeraad oo qalbi jab ah dalka Sri Lanka. Anusha Kumari waa haweeney 43 jir ah. Waxay weerarada ku noqotay gablan, waxayna sidoo kale ku weyday saygeedii. Gabadheedii, wiilkeedii, saygeedii iyo gabar uu qabay wiilkeedu iyo laba gabdhood oo eedo ama hawriyar ay u tahay ayaa lagu dilay weerarkii kaniisadda San Sebastian ee magaalada Negombo. Anusha Kumari ayaa laftigeeda lagu dhaawacay weerarka, laakiin waxay isbitaalka uga soo baxday si qoyskeeda ay u aasto, waxayna sheegtay inay rajabeel taagan tahay.
I had a wonderful family and two beautiful children and a good husband. We had 24 years of married.
Qoys aad u fiican ayaan lahaa, laba caruuro oo aad u wanaagsan ayaan dhalay, say fiican ayaan lahaa. 24 sano ayaanu isqabnay, wax dhibaato ahna maanaan arag. Wiilkayga iyo gabadhaydu waxay ahaayeen caruur aad u dhagan nugul oo na maqla. Aad ayayna u aqli badnaayeen. Waxaan waayay qoyskaygii oo dhan, keligay baa soo haray. Waa fahmi kartaa sababta aan u rajabeel sanahay. Noloshayda dib ayaan u soo dhisi lahaa haddii caruurta midkood uu ii hari lahaa. Dadka aaska ka qaybgalaya ayaa la baarayay, halka diyaaradaha aan cidna wadin oo militarigu leeyahay ay dul heehaabayeen goobta aasku ka dhacayay. Baadari Niroshan Pereira ayaa hagayay ducadii dadkii dhintay, wuxuuna kadib ku dhiirigeliyay dadka inay sida ugu dhaqsaha badan u kala tagaan marka aasku dhammaado, iyadoo weli ay jirto cabsi laga qabo weeraro kale. Baadari Pereira ayaa laftiisa wuxuu ku waayay weerarada 16 qof oo qaraabadiisa iyo saaxiibadiis ahaa.
I feel sad when my friends and colleagues calls me, then I ask them to trust in God.
Waan murugaysanahay marka saaxiibaday weydiiyaan, waxaan ku dhahaa Ilaahay aamina, hana ka fogaanina cibaadaysiga kaniisadda iyo hawlaheeda, si looga baxa xaaladana sii wada inaad ducaysataan. Ku dhawaad 14 ilaa 16 saaxiibadiis ugu dhadhowaa iyo qaraabada ayaa ku dhintay weerarada. Xanuunkooda ayaan weli dareemaya, ayuu yiri. Waxaa soo baxay in maamulayaasha Sri Lanka ay heleen macluumaad ku saabsanaa weeraradii Axdii inta aysan dhicin, macluumaadkaas oo lagu sheegay in waqti dhow weeraradaas la qaadi doono, laakiin waxay door bideen inaysan wax weyn ka soo qaadin digniinahaasi. Kehliya Rambukwela oo ah xildhibaan mucaarada ayaa sheegay in dawladdu ay u qaadatay go'aanka ah inaysan waxba ka qaban macluumaadkaas sirdoonka ah ay sababteedu ay tahay, buu yiri, maadaama aysan doonayn inay u gafaan ama ka caraysiiyaan hogaamiyaasha muslimiinta ah.
Obviously the imminent attack was known to these people, right? And for whatever the reason, reasons may be a mystery. For me, it's political. I think it's political reason.
Marka sida cad weerarka soo wajahnaa way ogaayeen dadkaasi, soo maaha sababtu waxay doontaba ha noqotee waaba mid aan la sharixi karine. Aniga waxay iila muuqataa mid siyaasadeed. Waxay isdhaheen madaxdaas muslimiinta ah yaan la riixin oo yaan la fogeyn sababtoo ah codkooda ayay u baahan yihiin. Dadkii intiisa kale ayaa hadda laga jaray go'aankoodaas, dadka rayidka ayaa laga jaray oo la laayay. Waxaa kaloo soo baxay faahfaahimo dheeraada oo ku saabsan kooxda 9 qof ahayd ee ismiidaamisay oo weerarada qaaday. Waxaa la aaminsan yahay in dadka isqarxiya ahaayeen dad waxbarasho heer sare lahaa, kana soo jeeday qoysas ladan, midkoodna uu ahaa haweeney. Waxaa la aaminsan yahay in mid ka mid a dadkaasi isqarxiyey inuu wax ku bartay jaamacad Australia ku taal. Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, ayaa sheegay in dawladdu qaadanayso mas-uuliyadda ah inaysan tallaabo qaadin.
Well, there was definitely a lapse of intelligence and the government has, you know, we have to take responsibility because
tabcan waxaa jiray daldaloolo xagga sirdoonka ah. Dawladduna sidaad ogtihiin way qaadanaysaa eedaas, sababtoo ah nasiib darro haddii macluumaadka sirdoonka lala wadaagi lahaa dadkii saxda ahaa, waxaan qabaa in wixii dhacay laga hortegi lahaa ama ugu yaraan intaas khasaaradu ka yaraan lahayd. Madaxweynaha Sri Lanka Mithirpala Sirisena ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu beddelo madaxda ciidanka xooga kadib markay ku guuldareysteen inay ka hortagaan weerarada. In ka badan 100 dadka ku dhintay ayaa ahaa dad ku tukanayay kaniisadda San Sebastian ee magaalada Negombo oo ku taala waqooyiga caasimadda Colombo. Qaar ka mid ah muslimiinta halkaas degan ayaa ka cabsi qaba argoosi. Maxamed Ramziin wuxuu dukaan dahabka lagu gado ku leeyahay suuqa Negombo wuxuuna sheegay inuu walwal qabo.
Of course we have a lot of fear, there are a lot of people with children, we are not in a position to send our kids to school due to this reason.
Tabcan aad ayaan u cabsanaynaa, dad badan ayaa caruur leh umana diri karna caruurteena iskuulada cabsidaas awgeed. Wax kasta ayaa dhici kara, ganacsiga yagii wuu xiran yahay 4 maalmood ee u dambeysay. Islamic State ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarradaasi lagu dilay boqolaalka qof, qaar badanna lagu dhaawacay.
sbs.com.au